You are listening to WRIR-LP 97.3 FM Richmond. My name is Dowdy. It's 3 o'clock. It's time now for Ambiance Congo, 2 hours of contemporary Congolese music. Time for Ambiance Congo, coming to you every other Sunday. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. And Greybeard will be joining me at 5 for 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds on the Motherland Influence. We're going to start off the program with a little older music. We're going to hear something from one of those great Ngoyarto CDs. This one, Orchestra Afrazam, along with Ndobe Opitum. We're going to hear a track off of this one called Mbimba Bika. We'll hear something from Joski Kiambukuta, so stay tuned. Should you have requests or comments, as always, the number here, area code 804-649-9737. And today we will be playing a track from Papa Lutumba Simuro's new CD. So stay tuned for that. Enjoy.
Liko ebatenzo kali kambwe koelanga moto kina maya miswe biminga baneko na mileli nga moko ateli bosote na kufa mama molimo ya mwana ya moto bakoluka nyoso ekuna manase ya mabele baini ya mbumba basala kifeti bameli na biminga yoyo na kobeta na mwana ndombe Tindo to ya mabena moi Nazali koye batenzo kali Kambwe koye langa Moto kina maya miswe Biminga bandeko Na mileli inga moko mbumba Libosote na kufa Molimo ya mwana ya moto Mbako luka nyoso Kuna manase ya mabele Baini ya mbumba Basala kifeti bameli Nabi minga yoyo na kubeta na mwana ndombe Naloti ndoto ya mabe na moi Nazaliko eba tenzo kali kambwe koye langa Moto kina maya miswe biminga bandeko Na mileli nga moko mbumba libosote na kufa mama Molimo ya mwana ya moto Mbako luka nyoso ekuna manase ya mabele Baini ya mbumba basala kifeti bameli Na biminga yoyo na kopeta na mwana ndombe Zambe mokonzi alinga kite na kufa Na biminga yoyo na kobeta na matodo ya bea Zambe mokonzi alinga kite na kufa Na biminga yoyo na kobeta na bamoyo Zambe mokonzi alinga kite na kufa Na biminga yoyo na kobeta na vata Zambe mokonzi alinga kite na kufa Na biminga yoyo na kobeta na matodo ya zwani Zambe mokonzi alinga kite nakufa na biminga yoyo na kobeta na mpura. Zambe mokonzi alinga kite nakufa na biminga yoyo na kobeta na espera. Zambe mokonzi alinga kite nakufa na biminga yoyo na kobeta pona saire. Zambe mokonzi alinga kite nakufa na biminga yoyo na kobeta poya bankoko. Mokonzi alinga kite na kufa na biminga yoyo na kikota la banavea. Zambe mokonzi alinga kite na kufa na biminga yoyo na kikota la imana. Zambe mokonzi alinga kite na kufa na biminga yoyo na kikota la manzembe. Zambe mokonzi alinga kite na kufa na biminga yoyo na kekomela na dewai. Zambe mokonzi alinga kite na kufa na biminga yoyo na kekomela na boai. Zambe mokonzi alinga kite na kufa na biminga yoyo na kekomela na lutumba. Zambe mokonzi alinga kite na kufa na biminga yoyo na kekomela na babe.
Tengo la bato, dale me va como a comiño la tabla.
Trip back in time for you. That last track was from the mid to late 80s from one of my favorite singers, Josky Kambokuta, to Tout Puissant OK Jazz, from one of my favorite CDs of all time, Le Commandant de Bord. We heard the song called Mi Bali Bosala Attention. Before that, Orchestra Afrazam featuring Ndombe Opitum, who passed away in 2012, I believe. He used to be a member of Bana OK as well, but those songs were from early 70s. On that CD, along with Orchestra Afrazam, from from the Ngoyi Arto label, we heard the song called Mbimba Bika. Broadcast at WRIR is made possible in part by Taste Buds American Bistro, 4019 MacArthur Boulevard. Taste Buds American Bistro presents fresh ingredients and seasonal menus for takeout and dining in Tuesday through Saturday starting at 5 p.m. on the web at TasteBudsAmericanBistro.com. My name is Dowdy. This is Ambiance Congo, and I've been playing the heck out of the new CD from another member of Bana OK and also a member of Franco's OK Jazz for years and years and years. He's in his late 70s now, Papa Lutumba Simiro Masia. He's got a new CD out with a new incarnation of Bana OK. The name of the CD is Encore et Toujours on the Diego Music label, and some great songs on here. It's like contemporary music at its best. So here's a song from, I didn't know which one to pick. I had like five of them marked, so I'll just play one of them. We're going to play a song called Ravis.
Mukubwa yave, amuyete, na mama Brigitte. Simunibebe kulubumbashi, yo, mbele nifariki, yone lubumbashi.
Maître Vincent Gomez. Honorable Patrick Bologna. Maman Léa System. Honorable Nérombo.
Kiti, soki a uti kapis, bongo ya bis pa pesa, si la bispe koi payo mawatwe kuzelanga tanga ba diplome nenge na nenge kasi kuzelanga fanda ka chomer yambula somyo nazala kama konzi na kompani ya bibi exod na kamati na musala enemi na ye liboso na kompani aponise ngai akei kokota na sendika asengelinga ba crève tongo pokwa se ba crève commanditaire se ye balettre anonyme pa ya bakonzi balongolanga mosala kele ingratitude mokili esalema bongo Dardia Monica
Ouf, le Lumumba na Katia Stade
Cadavre quand ils arrivent au pays des morts. Oh maman yé yé, mana beninga soba.
Yo monte mae, ozali wapi, o vali wapi. O mama manzoto ya moto lokola sekele a monte mae.
Sylvain et Boma, moi na leo na katia kisangani.
Chamala, Freddy Mombo. ezalaki inu par l'amour ba circonstance ezali ketoka bwana ye kasi epai okende otikaka kombo na ngai te
ae epai naza esi na bosana yo
Josephine Kabila, thank you very much. Alette Ndai.
Nini angoye zalaka.
Après l'amour.
Ese moto mawa l'amour.
Sima ya bolingo, yangana yana boye koma koinana.
Georges Lombasi.
Baina kase moto.
Balingaki.
Bafinga kase woyo.
Bakumisaki.
Jean Pomo, produit intérieur breton, PIB.
Après l'amour,
Tchatcho Mbala,
Tikalaka,
Jean Wimbo, de Norvège.
Après l'amour, Ninyamwe Tikalaka,
Zozo de Kiki, le Manhattan.
Moto Oyole Yabanda qui n'entre. Qui s'est accolé bon mot de ça après l'amour et à la canne. Ce qui bolingo ici sous caca secouille.
L'office Kabandi
après l'amour.
Ouamboma,
il n'y a pas été calaca.
Pagé Kumbuta
après l'amour. Il n'y a pas été calaca.
Deka Bakajika le monarque Papitolas Veysou. Chamatai, Djibril Mouzima. Chantal Mpasi, Trocadéro.
Malina ki yo mingye.
Na makobo.
Na pesa ki yo esika.
Na matema.
General House.
Leno etikali kakai.
Idris
Boli mwete kalika kana base meki Bosa nanga ipoensi na bosa na ye
Ma ye kola kia mboko
Jipe masa mbu
Muma oyolo na kite
Lotil de mye
Yabonde opesi manalia ye
Aristote mbuyamba Ase chole
Passé à moi si, histoire à moi si, et ça va moi passer pour la colombie.
On y est.
Pour moi, vraiment, pour vous la bouée, à vous mettre à solo et ma copine née à Kala, et je sens moi bien. Mais ceux qui m'ont sabandé, qui ont ma copine à Kala, ça dérange.
Florian Kabongo.
Nous ne pouvons pas, maman, tout n'est pas, il est toujours n'est pas. Vous allez bien ici, on est 17h. Vers 15h, pour moi, rappelle les trucs que vous savez. 17h oyete, tout le bagarre à 19h, 20h oyenaïti. Non seulement oyete, obengi te, o s'explique te, tout le bagarre qui libanki n'a bien sagu yoko. Pour ce qui est là, pasteur nabino, n'a bien sagu yoko. Bengo salabo, tout mon konzi ambo ka tout ministre, bengo goya rendez-vous te, moto a yébi mon komona yoko le kayo mon gouvernement.
Roger Molema.
Nalinga ki yo mingye.
Na makobo.
Na pesa ki yo esika.
Na matema.
Boli mweti kali kakai ya ba foto.
Zingi zima yemba.
Boli mweti kali kakai ya ba souvenir.
Claude Michel.
Me souviens du temps passé quand on parlait d'amour.
Tolo Bena. Nicolo ça pour que ça pendant 50 ans 60 mais na bolimba ko maka bébé bébé bongo ba bébé to ko benga ko
chancelier Mido Polidor Ponema Claude Moussaï
Tony Nanaki
Dédica
Lelo Esi Tokabwana Kasina Masolo Nayo Obe Kombo Nanga
Chantal Matabisi
Tobo Sano Nanana 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 Nanana
That last track was Felix Wazekwa, along with his group Cultura Pes V, or Country Life. And that's from the CD Que Demande la People. We heard the song called Après l'amour from a request for our friend listening in Texas, for Newton. I want to thank him for requesting that song. I've been looking for an excuse to play it for a long time. Before that was Lutumba Simoro, along with Bana Oke from the new CD Encore et Toujours. We heard the song called Ravis. Play some more new music. This one from, actually it's not new music, this was from a CD from 2008 called Tom's Present, My Yasika from Wenge Musica Maison Mère, along with Where a Song. We're going to hear a song that kind of goes pretty well with that last one. It's called Fidelité d'Amour.
Maître Vincent Gomez, la grande dame Angélique Paresso, papa Léo Kengwa Dondo Mokondi Asena.
Qui t'aime, qui t'aime, mon thème est révisé. Qui envie te désir, problème si problème. Et pas inayo, apesa kayo boli mora kasa. Tellement mura bebe kunando perda kakyo torita mobali tout. Anga e bela boli mwa murna kabela yo. Oza tchango na ki yungulu. Et ça n'a rien. Riva Santer, Jeff Kenzoa, J.C. Dati, Emma Kilo qui m'a conduit à Kitam.
Nako kaka koutou tiki aussi, l'ikanga monte ma passi. Et la bavale, maman de pou valide. De l'autre côté, koswana na tomo kabuna na pourquoi. Soki na lobby a, akoma katina W. Anda ye bela bolingo amour na kabela ye.
Karim ici.
Lokola messia zo sokola baposolo makolo. Ala niveau.
Namuni olembi mingi. Pema moke. Repose pas chérie. Hortense Mofila. Jean-Marc Kabunda. Valentin Elumba.
Osukola na mpuleza. Sinonimi yako silisa. Pousa ya maite.
Tonton Soleil na Luis na Hollande. Denis Manzangi, papa na prince, Yves Botouna de Bruxelles, No Chamo de Momo Kondjabana.
Mon bébé soit béton, y'a quoi kaniza, Mamboula n'yon soto vana ranayo, Loko na papa o tombe, na mama Antoinette, fidélité d'amour.
Les doyens, Omar Bongo Odimba.
Mais soit béton, y'a quoi kaniza, Mamboula n'yon soto vana ranayo, Loko na raïs.
Amanda, Daddy Mavungu, Trésor Chango, Batikalo Benassoni, Tony Mbongo, Adosha Papa Nalangri, Fabrice Nkoy.
La guerre du Kemes, ma geste de femme, on y m'a mano. Et comment changer, on s'en a qui obéra des pouvoirs, le nom comment tu as l'ombre. Quel majesté toi, Bolingwa Nano. Et comme tu l'ouka, yo bosani que celui qui s'excuse s'accuse. Na Bolingwa Zala Kabongo et pourtant na Bolingwa. Ma tata te douce, caresse tendresse na Bolingwa. Et c'est plus alors. Anga et bela confiance na nana kabela yo. Loco la chauffeur, la rétroviseur na motel, ce qui est en place.
Du Fukiani, Uchu Kifaya. Nene Vambi Tequila, maman a prévidi. Tante, Wapi maman a Josué. Olivier Madiata, papa Cyprien Goyi. Atabakemba Love, Nathalie Bumbi, bisou. Ben Moukacha Mona Malemwela, le Sapeloc. Comme c'est mon sympa. Didier Efuka, Honoré Mavouzi. Benjamin Militoni Malubo Moka.
Alice Lava Kitebe, Namotana Nessana Penna, comme la mouche pour des médecins de Kember. Mais pourquoi comme on dit que Fifi ou Chatambola n'a pas de qui s'en bonne? Papi Kabaya Morola Kakinaï. Oyo Nazali Komona Baepena Kote, bébé Santa.
Chérie Bolima Mola Kakinaï. Oyo Nazali Komona Baepena.
Gelo ya na Madrid Gode Yamba
Ismaele Fima Nzambe kutu moto wa sala motema Akoma neko kamwaka Nenge na komiso ya nga serke Pufanda kayo moko na katye ya Uira nse moza
Lobana
Lider, de lider
Savien,
Okota na zima kako Lovanda na kiti ya boko mze Utangana botamana mona jamais de personne bakunda mana serke moko kike swa ma pasa diko simbate
eritse watana
ke ke mata mami chele komba jodi bokar atire batia
tate masika
tuka pangala
panza pasula
zelo lingoma pekaba tangwato la
mama ki Maman est sur Sena Gladys. Ma petite a rouge à lèvres, 4 saisons. Ira Chomba, Eric Ndala, Richard Kabala.
Elle est mina, yo, Céline Aïteo. Yaka Kosa, vous renaï.
Adèle Ngalula,
Ponare,
la Fabio 5.
Loco la devis, namour et salakate, moko aboya, moninga ee.
Karini Yakini,
Yango wana, Pusanange, Paina yo, Esilina note, Julien Bala, Alain Poutoula,
Ejani Kas, Jibet Simboui.
La salape mingi, Poyo komage,
Chéri Boli Mabola,
Kolima Saka.
Voilà. Ah. C'est bon.
Merci, vous avez bien dansé.
Yoka.
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 Na mitu ni mototo lingana Basoso basepela Libalo yanga na yo esala kia tembe Baboti ba pekisaka Ba master ba budaka Ba fiti mpe baluka Masoko ba kabola biso Ba kota kintoki Pasya pamba yo anga inga wayo Notre amour a si monte Tous les obstacles Boni lelo yo tikanga iboye Bobo sha anga inawiyo Meje chomba salisanga nabika Na yebiso ki osalibo yesire na oyo Kelimalo baba konseyer bato nimboka Mosala se kokota mabala bato basila soni Baluka baswa konfiance na yo povalera kayodiye Yebolo apesa bango toli batika yezaleli oyo yangote Zote kwa mimoto karanse degre nazua Na kutakise nanda komo kanda ekozela Osengi ya yo liberte shati Okangi ya yo bisaka okei ere Eloko na koka mwa olobina landa yote Liberté, yo comico privenga sentimananga.
Tu posanite, tic chimaneli, na verde, et tu mal.
Et pourtant, l'obina, pourquoi toi, solo la kinga, na yo malamu, ba ki elo kote. Natongo liboso na kende mosala olamu kio tuningai Soki na lingi na liya nini Zoka nzoka yolambe lingai Traizon Ponga na kufa na maladia basusie Zoka nzoka yolambe lingai Deception Ponga na bela na maladia tension Et pourtant, la bichérie n'a pas coca qui gotique en la boîte, ce qui m'a saigné. Balo bia, bala, bata, y'a mon solo, pour assali sa famille, botte, mote, ma sénaye. Bomitunite, ce qui a cause à la heureuse, tombe malheureuse, pour vous l'essentiel, besoin bon. Pour vous l'important, c'est l'argent.
Animako, fumia ela, yuka mbeli melo.
Bino papoti solo, bobota kibiso, ne posala boyete. Eske bobota kibiso, bobote kabiso, wana bolingo ya moboti ya solote. Etika libosala, registre de commerce, bebo
koma na kati profession mi te ki bana
Argovia.
Tosia Katwe, Yabana Mpou, Mpoutou, Christine Bombo, Mamana Yannick, Gabi Vuvu, Yayana Meje Chomba. Ambiance, Danseur, Robin Soumsa.
You are listening to Ambiance Congo on WRIR. My name is Dowdy. I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m., bringing you 2 hours of Congolese music. Greybeard fills this slot from 3 to 5 next week. We alternate every week with the other black music. Very popular and wonderful show here on WRIR. And Greybeard will be joining me at 5 for 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds on the motherland influence. The Virginia Poison Center is an emergency telephone resource of poisoning information available to the public and healthcare professionals. Their confidential emergency phone lines are available free of charge 24 hours a day and staffed by poison specialists. If you suspect a poison exposure, call the Virginia Poison Center helpline at 1-800-222-1222. Most poison exposures reported are accidental, and approximately 50% involve young children. For more information about poison prevention, visit www.poison.vcu.edu. Let me tell you what we've been hearing. That last track was a 2010 reissue. Actually, I have the CD. I believe it's older than that. But if you look it up online, the download version is 2010. From Sejo Ka, Lom Orchestra. from self-titled CD. We heard the song called Shanti Chomba. Before that, Extra Musica from a CD Etat Major from 1998. We heard the song Ecarte. Before that, Weras Son and Wenge Musica Maison Mère from the CD Temps Present My Yasika Volume 1. Was that Volume 1 or Volume 2? Let me see. That was Volume 1. We heard the song called Fidelité d'Amour, and I want to thank Ali for enjoying that song and for listening today here on Ambiance Congo. And you are listening to WRIR-LP 97.3 FM Richmond. And here's a little something about another great program.
Say what?
That means let the good times roll, and that's what Louisiana Dance Hall is all about.
Tune in on Mondays, 9 to 11 p.m., for great sounds from across Louisiana.
Join us as we take you on a musical journey to hear Cajun, Creole, Zydeco, and Swamp Pop.
And the sounds of the Crescent City, including jazz, R&B, funk, and brass bands.
The mix is all good, and it's all from Louisiana.
Right here at 97.3 on the FM dial and on the web at WRIR.org. where we always let the good times roll.
Allons danser.
That means let's dance.
At the Fado-do.
That's a Cajun dance party.
And you can expect a lagniappe or two.
And that's a little something extra.
See you at the Louisiana Dance Hall, Mondays from 9 to 11 p.m.
Yeah, you're right.